waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
caadiyan dadku marka ay dalbanayaan fiisooyinka dalku galka dalkan Australia lagu yimaado ama haday noqoto dalka gudihiisa kuwa jooga oo dalbanaya in ay wadanka ku sii noolaadaan, dadka qaarkood iskood ayay u xareystaan araajida ku saabsan fiisooyinka, balse dadka intooda badan waxay u baahan yihiin in laga caawiyo. Halkaasna waa marka ay soo galaan dadka wakiilada socdaalka loo yaqaano ama immigration agents. Haddaba siyaalaha ay u shaqeeyaan, khatarta dadku ay tahay inay iska ilaaliyaan, qiimaha ku baxa, iyo arrimo la xiriira ayaan warbixintan ka diyaarinay.
Dad dhibaato ay ka qabsatay buuxinta araajida fiisooyinka ayaa bilaabay inay la xiriiraan wakiilada socdaalka ama dadka loo yaqaano migration agents si ay u gaaraan himiladooda ah inay nolol cusub ka bilaabaan Australia. Laakiin dhammaan wakiilada socdaalka ma aha kuwa la aamini karo. In dadku u soo haajiraan Australia waa hawl adag oo waqti dheer qaadata, sida uu sheegay Blaise Itabelo oo ah qaxooti ka yimid dalka Congo, haddase noqday wakiil socdaal. Wuxuu leeyahay inkastoo dadka sida fiican u yaqaana afka Ingiliishka ay buuxin karaan araajida fiisada, haddana inaad la xiriirto wakiil socdaal wax weyn ayay ka bedeli kartaa arjiga qofka, ayuu yiri.
Submit your own application, you don't need a migration agent. Now, if you don't understand the language, even filling the form itself becomes difficult.
Si aad u dirto arjigaaga, uma baahnid wakiil socdaal. Haddiisa aadan luqadda aqoon, xataa buuxinta foomka ayaa kugu adkaanaysa. Haddii aadan nidaamka wax ka aqoon, waxaa jira shuruudo dhanka sharciga ah. Mararka qaarkood qofku xataa ma yaqaan waxa laga doonayo, waana meelahaas halka dhibku ka imaan kara, ayuu yiri. Refugee Advice and Casework Service oo RACS loo soo gaabiyo ayaa bixisa talooyin sharciya oo lacag la'aana, iyagoo matalaya dadka magangelya doonka ee nugul ee aan dhaqaalaha badan haysan. Sarah Dale oo qareemada RACS ka tirsan ayaa sheegtay in haddii qofka arjigiisa la soo diido ay dhici karto in qofku maro dhowr heer oo kala duwan ka hor inta aan go'aanka ugu dambeeya laga gaarin arjigiisa. Waxay aaminsan tahay inay lagama maarmaan tahay in magangelya doonka uu haysto sharciyaqaan matala si ay u dhex maraan nidaamka sharciga oo ah mid aad u adag.
If the department finds that you are not a refugee or you're not eligible for the visa that you've applied for.
Haddii wasaaradda socdaalku ay diida arjigaaga oo aysan ku aqoonsan inaad tahay qaxooti oo ay dhahaan xaq uma lihid fiisada aad codsatay, haddii aad tahay qof ku yimid doon, waxaad racfaan u dirsan kartaa inta badan Immigration Assessment Authority ama waxaad racfaan ka qaadan kartaa oo u qaadan kartaa Administrative Appeals Tribunal oo ah heerka labaad. Haddii marka labadaas hay-adood ay ku raacaan go'aankii wasaaradda oo ay ku diidaan fiisada, markaas dariiqa keliya ee ku bannaan waa inaad maxkamadu ay dib u eegto go'aanka. Marka saddex heer oo racfaana ayay dadku mari karaan ka hor inta aan go'aanka u dambeeya laga gaarin kayskooda. December 31, 2019 waxaa Australia ka jiray 7,249 ah wakiilo socdaal oo Australia ka diiwaan gashan, iyadoo 30% ay sidoo kale yihiin dad sharciya yaqaana ama qareema ah. Wakiilada socdaalka waxaa maamula xafiiska Office of Migration Agents Registration Authority oo OMARA loo soo gaabiyo, ama wasaaradda arrimaha gudaha. Isbeddel lagu sameeyay sharciga socdaalka dhowaan ayaa macnaheedu yahay in sharciyaqaanada aan looga baahnayn inay wakiil socdaal ahaan u diiwaan gashan yihiin si ay u bixiyaan taageero dhanka arrimaha socdaalka ah. Joanna Nonato waa wakiil socdaal oo diiwaan gashan, waxayna sheegtay in wakiilada aan diiwaan gashanayn aysan raacin shuruucda hay-adda OMARA. Waan diiwaan gashanahay, waxaan leenahay xeer aan raacno, sida ay kalkaaliyaasha caafimaadku u diiwaan gashan yihiin oo kale. Waxaase jira dad talooyin bixiya oo dadka ka caawiya araajida fiisooyinka, mana aha dad diiwaan gashan, waana sharci darro, ayay tiri. Nonato waxay ka hadlaysaa kooxo kalkaalisooyin caafimaada oo dalka dibaddiisa ku sugan oo talooyin socdaal ka qaata wakiilo dalka dibaddiisa ku sugan. Dhanka kalena waxaa jira wakiilo sharci darro ah oo dadka u ballan qaadaya shaqooyin markay Australia yimaadaan.
Before you can gain a work visa in Australia, your occupation should be in our skills list for that visa.
Kohor, inta aan lagu siin fiiso aad kaga shaqeysa Australia, xirfadaadu waa inay ka mid tahay kuwa fiisooyinka lagu helo haddii kale xaq uma lihid in lagu siiyo. Wakiilo ayaa ka dhaadhicinaya dadka inay shaqayn doonaan laakiin waxay u dalbaan fiisooyin dalxiis. Laguumana ogola inaad ku shaqeyso fiisooyinkaasi. Markaad ogaatana, waxaad ogaanaysaa in lagu khiyaanay. Dale ayaa dadka kula talinaysa inay kala xushaan wakiilada oo ay iska fiiriyaan adeegyada ay bixinayaan wakiiladaasi diiwaan gashan. Waxay sheegtay in kuwa dadka khiyaana ay inta badan isku dayaan inay u ballan qaadaan inay fiiso u soo saarayaan, laakiin xaqiiqdu tahay in cidda kaliya ee awoodda u leh inay fiiso bixiso ay tahay wasaaradda socdaalka ee dalkan Australia. Ma jiro qof, xataa ha noqdo qareen ama wakiil socdaal, oo ballan qaadi kara inaad fiiso helaysid. Qofkii sidaas kuu sheegana waa inay digniin kuu noqoto oo aad ka feejignaato, ayay tiri. Itabelo ayaa sheegaya in calaamadaha lagu garto kuwa dadka khiyaana ay tahay inay ama lacag aad uga hooseysa ama ka sarreysa kaa qaadaan tan wakiilada socdaalka ee caadiga ay qaataan. Meesha ugu horreysa oo laga fiiriyo waa inay ogaadaan in wakiilku diiwaan gashan yahay iyo in kale, adoo ka fiirinaya websiteka hay-adda Omara. Nonato ayaa sheegay inay jiraan xeerar ay raacaan wakiilada diiwaan gashan sanad walba, lana cusboonaysiiyo tababaradooda, isagoo tusaale u soo qaatay in marka qofka macmiilka uu lacag bixiyo aan lacagtaasi la isticmaalin ilaa shaqada qofka loo dhammaystiro. Dale oo Rax ka tirsan ayaa sheegtay inay maqashay sheekooyin dad ay dhaceen ama qiyaameen wakiilo aan ku dhaqmaynin, ayay tiri xeerarka jira.
They had saved and saved and saved to pay an agent's fees to then discover they were needing to pay more.
Dadkaasi lacago bay waqti badan, waqti dheer ku qaadatay inay aruursadaan si ay isaga bixiyaan qarashka wakiilada socdaalka, kadibna waxay ogaadeen in looga baahan yahay lacago kale oo dheeraada. Wakiilkuna ma siinayo dokumentiyadooda ilaa lacagtoo dhan ay bixiyaan. Dad badan ayaa dabin ku dhacay oo ay ku jiraan dad magangelyo doona oo xaaladoodu meel xun maraysay, oo xaalad nolol ama dhimasho u dhaxaysa ku jiray. Dale ayaa sheegtay inay lagama maarmaan tahay in looga dacwoodo hay-adda Omara haddii qofku uu aaminsan yahay in wakiilka socdaalku uusan siin adeegii laga rabay amaba uu khiyaanay qofka. Dacwada ayaa loo gudbiyaa Legal Services Commissioner oo markaas wakiilka baaraysa. Sida laga soo xigtay warbixintii sanadlaha aha ee u dambeysay ee hay-adda Omara ay soo saartay, 70% dacwooyinka laga keenay wakiilada socdaalka ayaa la tuuray. Sababaha loo tuurayna waxaa ka mid ahaa maadaama la keeni waayey cadeymo ku filan oo ku saabsan waxyaalaha lagu eedeeyey. Nonato ayaa sheegay in nasiib darro Office of Migration Agents Registration Authority aysan waxba ka qaban karin falalku haddii ay ka dhacaan ama ay sameeyaan wakiilo sharci darro ah oo dalka dibaddiisa ka shaqeeya. Nonato ayaa sheegay in qarashka ay qaataan wakiiladu kulanka koowaad ay u dhaxayso $100 ilaa $300 iyadoo ku xiran hadba cidda aad la hadlayso, iyadoo wakiilada markaasi cusub ay lacag yar ka qaadayaan halka qareemada socdaalku ay lacagtoodu ka badan tahay. Qarashka lagu soo saaro fiisooyinka ayaa sidoo kale ku xiran, ayuu yiri, nooca qofku dalbanayo.
For permanent residency visa, I would think it would be between $3,000 to $5,000.
Fiisada deganaanshaha oo kale waxay u dhaxaysaa $3,000 ilaa $5,000 sababtoo ah waa hawl waqti dheer qaadata, waxay qaadan kartaa sanad ama laba sano. Itabelo ayaa sheegay in qarashka kulanka hore mararka qaar laga dhimo dadka dhibaatada dhaqaale ay haysato, iyadoo hadba ku xiran xaaladda dhaqaale ee qofka macaamiisha ah. Itabello ayaa sheegay in faafka coronavirus uu dheereeyey waqtiga ay qaadato araajida fiisooyinka, dhibaato badanna ay ku noqotay dad badan oo aan aqoon u lahayn sida loo isticmaalo dhanka online-ka ama internetka. Nanato ayaa kula talinaya dadka inay talooyin ka raadsadaan wakiil socdaal haddii xataa ay ku tala jiraan inay iyagu xareystaan araajida fiisada. Afeef, fadlan la soco in hadallada maqaalkan ku jira ay yihiin oo keliya talooyin guud, aysan saameyn daruufaha kala duwan ee dadka. Haddii aad ka walaacsan tahay halka fiisadaadu marayso, waxaa fiican inaad tala sharciyeed u raadsato sida ugu dhaqsaha badan.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.